shawet. Intombe angishiya ngena lutho yangibambisa item. Say kumbulo washawet. Intombe angishiya ngena lutho yangibambisa item. Say nama isahlele thembe. Hlele thembe.
Na lutho yang bambisi temba, temba bo. I never really thought nga kwaban. Imbono yetu na inga pamban. Hlezi ngitshela ukuthi singahlangana. Sinikane linye thuba singathandana. Yazi hle singibuza ubani osithakathayo. Bani ophehla inkwayi ngane emaphakathwayo. Yeah, 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 it's cool though. Le simo singaphe kwami inqaba idlozi. Sithanda sami kulezo ndabokuzo. Ngiyafisa lo myalezo ukuthi ufike kuwe. At least angithole isizathu sokuhamba kwakho. Noma kushoda impande ngingenza ngcono. Yazi impela ngazi nungale male. Ngeke ngiqamba amanga.
Kumbulo washawet. Intombe angishiya ngena lutho yangibambisa ithemba. Say kumbulo washawet. Intombe angishiya ngena lutho yangibambisa ithemba. Say nama isahlele.